Yeah. Get you beat. I wake up nkiwa na mentality mfoini, one of the greatest alive. I wake up nkiwa na mentality ya wenye nguvu ndo wano survive. I'm taking the risk, I do it my way. Come in a field ni right. I look in the mirror every day, niki manifest na future ni bright. I give my enemies what they deserve, mpaka ni wakanywa behave. I pray sibaki kwa free, kichwani nikiwa na kili ya slave. I show generations vile na feel, kuishi ndani ya dream. I buy new toys, ncheze na kena, ni mpunguze muda na sim. I love when they think you're nobody and you turn out to be the goat. Mina wajinga hatwezi kuvibe, ni Chelsea na thought. All of my psycho, legendary, kuna namna we treat the ops. Post your birth certificate ili tuamini I'm not your pops. Nipashe habari kuhusu chaguzi, mina wajua marais walo dead. Kuna Nyerere, Karume na Mwinyi, pepa na coins, mawe na bread. Na drop mawe ili nweze kula, ni kama na turn mawe to bread. Nkajua they're sleeping on me for years, kumbe masikio tayari ame dead. I wake up nkiwa na mentality mfoi, ni one of the greatest of all time. Mana baba ni greatest of all time, na mama ni greatest of all time. So nawaza ka greatest of all time, na naifanya ka greatest of all time. Ja rule, always on time, vuta kiti na ni show time. Post cheti chako cha kuzaliwa, hili tuamini I'm not your pops. Ni kama kuisha kwa gesi, wezi kutabiri siku ambayo na drop. Corporate kwenye weekdays, ila weekends, mini street kid. One dance, mkononi na Hennessy, show you the money ka whiskey. Jua kali ila kwa warembo, wala mata village I can risk it. Wasipo kuambia taarifa zangu, wanataka kufundishe discipline. Usinieleze kitu kusu noma, mini na mtoto wa she. Nimeanza andika verse kana miaka 30 nkiwa bado sijabale. Mamangu ilibidi anizingatie, saluni walipobisha yeso mamangu. Nenda masafa marefu, anza kujipanga kama unafuata nyayo zangu. I love when they think you're nobody and you turn out to be the goat. Mina wajinga hatwezi kuvibe, ni Chelsea na tot. All of my psycho, legendary, kuna namna we treat the ops. Post your birth certificate ili tuamini I'm not your pops. Nipashe habari kuhusu chaguzi, mina wajua marais walo dead. Kuna Nyerere, Karume na Mwinyi, pepa na coins, mawe na bread. Na drop mawe ili nweze kula, ni kama na turn mawe to bread. I thought they're sleeping on me for years, kumbe masikio tayari ame dead. Masikio tayari ame dead. Tayari ame dead.